Gogo.
Hey.
Gogo staff.
Yay.
Short staff.
Lalela kahle kule kahle uye kuphimba phela le ngoma kusuyoshuna ugqoke ibhinqa.